him, crucify him.
Now today we kill him.
I
get
we don't get that. 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 We
Na Barabbas o.
Apo Barabbas kola.
Barabbas dola.
Ozuole.
Barabbas make him go.
Idu. Una say make I leave Barabbas?
Yeah.
Very Barabbas.
Better here say this other man no na king. Anum na unye nkosa abu ezunu.
Bamu the kingi.
We have no other king than Caesar.
Bamu the kingi.
Caesar present.
As una say make I leave Barabbas. What una go take this other man do? The kunu serim hapo Barabbas. Kini kunu geji mo ke koza me.
I get me.
We go.
Na kashe shi. Jabata Jerusalem.
Oh, one mafia.
Okay. Make una take am go. But my hand no dey for him blood though. I don't wash my hand for water. Pro ni agawa. Obere ade kwa ni simo.
Thank you, sir.
Make him blood dey for our head.
And our children's head.
Go brethren in Siai.
Manisi momwai. Take am go.
Kajeka
baje.
Oga Kapinta, we thank you.
Onyisi mmanwu, wetu utare.
Ndị agha, wetu ube.
Ohaneze, kaije dula nwoka.
Na him spoil our land.
Oh. 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 Kemale. Nala jekwa mbio.
Why you mutani mukuzo kukalo la Nazareth na wende eche shisariki toi danke sariki kasukauri mugeni tankani ankashiege
enyi mwoku awungiri ndore wope inga yake buo nemi nkula di mehu ilefu ganye
biya hapu planu mwito taka eje baine je foolish man we say him a god na wan why in the cry na biko de cry
in wakuri yi shemi isofu epe oju ema ala mbayoba ya
Lama sabatani. Chin. Chekula nuhun. Ode lo kuko me laide. Ka ile kula mobe ya ba jofu sa. My God, my God. Why hast thou forsaken me?
Nto, ibi like him God, don't disappoint her.
Chinekem, chinekem, gini meriji rapu nanem.
Mm-hmm.
Oh, so dangerous. Give me
mere sọpụtara ihe onwe gị.
Itewo ọ yụsọ lụgba ihe chebe e wọ na abịa ya ewe nọtụere we cross.
Oga King of the Jew, na crown wey dey chook for head na him fit you. Put am for him head make we see the mat wey you go take cry again.
Father, forgive them for they know not what they do. Na baya n'ihi na ha mata ihe ha na-eme.
Oga, kedu isi ihe na-eme ka ụmụazị? Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, zọpụta n'onwe gị na ihe onwe anyị.
Mechie ọrụ zuru ha. Nwoke a ha na-eme ihe a, ọ dịghị ihe o mere. Ọ bụ ihe onwe anyị mehere, kwesịkwa ọnwụ. Oga, biko, mgbe ị ga-ala n'ala eze gị, cheta m. I beg you, sir, remember me when thou comest into thy kingdom.
Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. N'ezie asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradise. I am thirsty.
Oh, in throat you don't dry. So, Savage, your laru laying that you now, a laru make you my white devil. You now.
I've been in a bum
cocoa. Open. You're climbing be market at me, young one. Made them all get to school, I have it.
Jesus Christ, the one I want to know,
it is finished. Augustine.
Ya bụ mgbe ọ tọsịrị ntọala ya n'ọbụ ụkwụ ya ebe ọ wụrụ concrete foundation. Ọ bụ ụkwụ mmadụ wee si ike karịa akụkụ niile nke arụ ya, ma e wezụga ọkpụkpụ o jiri wụọ pilas niile nke mere ka ụlọ ahụ bụ mmadụ sie ike. Ngwongwo ndị ọzọ dị mkpa n'ụlọ ka o tinyekwara ya. O wee were penti mara mma penti mmadụ. Ụfọdụ na-acha ọcha, ụfọdụ na-eji oji, ụfọdụ na-acha uhie uhie. Chineke wee nye mmadụ ahụ o wuru dịka ụlọ ndụ, nyekwa ya ike imeri ụwa. Ma o wutere na ụwa meriri mmadụ ahụ n'ihi ihe Ekwensu kụziri mmadụ.
gini mere ihe dị otu a jiri mee. Ọ gụdara n'igwe n'ebe Lucifer chọrọ ịdị ka Chineke, e wee kwatuo ya na ndị mmụọ ozi so ya. Ha buru nsogbu ha bịa n'ụwa ebe ha hụrụ mmadụ, wee zi ya ihe ọ ga-eri wee dị ka Chineke, nke bụ onyinye rie nwa. Iwe Chineke wee dakwasị mmadụ, wee gosi mmadụ na ọpụghị gbanarị aja. Mmadụ wee sị ka ya wuru ụlọ ebe ọ ga-ebi n'ụwa, ebe dị ka Chineke ghọrọ atụmatụ mara afọ n'ala. O wee gaa n'ala dịka Chineke mere, gbute aja na nkume, kutekwa mmiri wee gwakọta ha, wee wutere onwe ya ụlọ. Ma o wutere na ụlọ ahụ mmadụ wuru anaghị aga ije dịka nke Chineke wuru. Mmadụ pụwa njem, ụlọ ya anaghị eso ya. Ọ sọchụwa mmadụ n'ụlọ, ọ rapụ ya gbaba ọhịa. Mmadụ zuzukata n'ụwa ka ọ gbanarị aja, atụmatụ ya niile aghọọ ọrụ onye ịba. N'ihi otu ụbọchị, naanị otu nkuume, akwa mmadụ ahụ n'ala dịka mkpụrụ akụrụ akụ, maka na mmadụ apụghị ịgbanarị aja. Onye ọdụ ubi kụrụ mkpụrụ n'ala n'oge ịgha mkpụrụ, ma tupu oge owuwe ihe ubi wee hụ ebe a kụrụ ya n'ala dịka mkpụrụ. Mgbe oge ya zuru, anya mmiri wee ju m anya, n'ihi ndọgbu niile ọ dọgburu onwe ya n'ọlụ wee ghara iri mkpụrụ ya. Onye ọzọ mụrụ ọtụtụ ụmụ, zụkwa ha, wee na-aṅụrịsị na mgbe ya ga-eme agadi na ya agaghị anọ n'ahụhụ. Ma o wutere mgbe m nọrọ n'akọla ya n'ala dịka mkpụrụ, na-enwekwaghị ohere nọrọ ndụ rue nka. Mmadụ apụghị ịgbanarị aja. Ahụkwara m oripụrụ onye ọdịrị ahụ chere n'ụwa bụ ebe obibi. Erimeri tọka ya arụ, ọ sị na alaeze na ọkụ mmụọ niile bụ n'elu ụwa ka ọ dị. Ma o wutere na mgbe a kụrụ ya n'ala dịka mkpụrụ, ọtụtụ ndị ọ dị ka ọ dị ya ejighị ya wee mara ihe. Chineke wuru Enoch, Elijah na Jesus dịka ụlọ, wee para ha laa n'eluigwe. Ma mmadụ wuru ụlọ n'ụwa, mmadụ egbughị ya si n'akụkụ ụwa ebe ahụ o wuru ya jee akụkụ ọzọ, ma ya fọzie ịpa ya laa ala mmụọ. Mmadụ zụ ụgbọala n'ala ka ọ na-agba ya, ọ bụkwa n'aja ka onye na-azụ ụkwụ n'ala ga-eso wee ruo n'ụlọ ya. Mmadụ zụ ụgbọelu, o fechaa ọ dara ala, ọ bụkwa n'aja ka onye fere n'elu na-azụ ụkwụ wee ruo n'ụlọ. Ọ zụọkwa n'ụgbọ mmiri n'otrọbụl, ọ ṅagharịcha ọ chọwa ala ebe ọ ga-eme akụ. Ihe ọ bụla mmadụ hụrụ mee n'ụwa, mmadụ apụghị ịgbanarị aja, maka na mmadụ bụ naanị mkpụrụ nke a kụrụ n'ala, nke Chineke bụ naanị onye nwere ike iwere ya dịka mkpụrụ n'ụbọchị oke owuwe ihe ubi ahụ dị egwu. Ụfọdụ ga-abata nke a ga-awụnye n'ọkụ, ụfọdụ ga-abụkwanụ ezi nri nke Chineke ga-eji eme ezumike nka ebighị ebi ruo ebighị ebi. Nwanne m, olee nke ịba abụ? Olee nke iso eso ugbu a ịdị ndụ? N'ihi na otu ụbọchị, a ga-akụnye gị n'ala dịka mkpụrụ, maka na ị pụghị ịgbanarị aja.